waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Wararka maanta oo 4 bisha juun ay tahay 2024 waxaa ka mid ah dukaamada waaweyn ee magaalada Melbourne oo dib u soo celiyey inay xakameeyaan cadada waxyaalaha dadku ay iibsan karaan. Australiana qof kale ayaa ugu dhintay coronavirus, iyo warar kale ee u diyaar garooba. dukaamada waaweyn ee Woolworth iyo Coles ayaa dib u soo celinaya inay xadidaan waxyaalaha laga iibsado, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dadka reer Victoria ay bilaabayaan inay alaabta qaar jimlaystaan oo qaar badan iibsadaan. dukaamadan waaweyn ayaa xadidaya alaabta ay ka mid yihiin waraaqaha, musqulaha, burka, baastada, sonkorta, ukunta iyo briiska laga bilaabo maanta oo 4 ah. Labadan dukaan ayaa sheegay inay alaab ku filan haystaan, balse talaabadan ay u qaadayaan oo keliya si kahortag ah. Madaxa Coles Matt Swindles ayaa sheegay inay jiraan koror ku yimid waxyaalaha dadku ay gadanayaan oo ay jimlaysanayaan gobolka oo dhan.
So we've had to reintroduce temporary buying restrictions across all of those products to make sure that everybody gets their fair share.
Marka waa inaanu dib u soo celinno si ku meel gaar ah xakamaynta tirada waxyaalaha dadku ay gadan karaan dhammaan alaabta, si aanu u hubino in qof kasta uu gadan karo waxa uu xaq u leeyahay oo u baahan yahay, kana hortagno dhibaatooyinkii hore u dhacay iyo qalalaasihii soo gaaray macaamiisha iyo weliba bulshada guud. Nin reer Victoria oo 80 jira ayaa noqday qofkii 103aad ee dalkan ugu geeriyooda coronavirus. Wuxuu ahaa qofkii koowaad ee u dhinta xanuunka wixii ka dambeeyey 23 bisha May. Dhimashada ninkan ayaa imanaysa iyadoo gobolka laga helay 20 kays oo cusub oo caabuqa ah. Dhanka kalena New South Wales ayaa meesha ka saartay inay gebi ahaanba xirayso xadka ay la leedahay Victoria, laakiin waxay ku boorinaysaa shacabkeeda inaysan u safrin goobaha xanuunku uu ku badan yahay ee magaalada Melbourne. New South Wales ayaa lafteeda laga helay 10 kays oo COVID-19 ah. Kooxaha u ololeeya dadka soo galootiga ee dalkan Australia ayaa ku eedeeyey dowladaha gobollada iyo tan federaalka inay ku guuldareysteen inay kala hadlaan hoggaamiyaasha bulshooyinkaasi sidii looga jawaabi lahaa coronavirus. Sida laga soo xigtay ABC-da, guddi qubura oo ka kooban siyaasiyiin iyo dhakhaatiir ayaa uga digay dowladda federaal inay gafeen fursad ay uga hortegi kareen xanuunka ka dhex dilaacay bulshooyinka soo galootiga ee gobolkan Victoria. Xubnaha bulshada ayaa guddiga u sheegay in jawaabta laga bixiyey coronavirus ama ay ahayd mid gadaalka gaara ama aysan jirinba. Madaxa xiriirka golayaasha bulshooyinka jinsiyadaha ayaa sheegay in dowladdu mar walba ay doorato xal aan meel gaarayn, bulshada jinsiyaduhuna markasta yihiin kuwo mar dambe uun laga fakaro. Laakiin wasiirka caafimaadka Greg Hunt ayaa sheegay in madaxda bulshooyinka jinsiyadaha la wargelinayay tallaabo kasta oo looga jawaabayay COVID-19.
Well, in fact, there've been 4,300 consultations with migrant leaders or communities in different ways, shapes or forms.
Runtii waxaanu qabanay 4,300 oo wada tashiya oo aan la yeelanay madaxda bulshooyinka jinsiga oo siyaalo kala duwan aanu ula hadalnay. Tan labaad ma aha oo keliya inaan xubno ka socdo bulshooyinka jinsiyadaha, anigu shaqsiyan ku soo daray guddi la aasaasay ee waxaan la tashanaynay bulshooyinkaas xataa laga soo bilaabo bishii Febraayo, markaasoo aanu bilownay inaanu luqado kala duwan ku baahino macluumaadka xanuunka. Warbaahinta ABC-da ayaa jaraysa 250 shaqo, sidoo kalena waxaa la joojinayaa wararka subaxii soo geli jiray 7:45 radio-ga. Jaritaanka ayaa qayb ka ah dib-u-habeyn ballaaran oo la isugu dayo inay badbaadiso lacag gaaraysa $40 million shanta sano oo soo socota. Wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka Paul Fletcher ayaa sheegay inuu aqbalay tallaabada ABC-du ay qaaday.
Certainly the government welcomes this 5-year strategic plan which sets out some of the environmental factors.
runtii dawladdu way soo dhaweynaysaa qorshaha istaraatiijiyadda ee shanta sano ee soo socota oo lagu shaaciyey daruufaha ee ABC-du ku shaqaynayso. Waxaa aad u sii kordhaya macluumaadka lagu gudbiyo dhanka online-ka, waxayna shacabka siinaysaa inay kala doortaan halka ay wararka ka helayaan, ayuu yiri. Madaxa ABC-da David Anderson ayaa sheegay inay waqti adag ku tahay warbaahinta dadweynaha iyo dhaqaalaha guud qof walbana uu la tacaalayo dhacdooyinkii sanadkan. Askari hore uga tirsanaa booliska New South Wales ayaa sheegay in ciidanku u baahan yahay inuu diiradda saaro siduu u caawin lahaa askarta ka soo jeeda bulshada dalka loogu yimid inay galaan oo ay qabtaan ajagooyin sarsare, si taasi wax uga beddesho habdhaqanka iyo howlgallada booliska. Jareen Bigot ayaa u sheegtay NITV inkastoo askarta ugu badnayd oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ay hadda ku jiraan booliska New South Wales, laakiin jagooyin sarsare kama hayaan.
We do have a high amount of recruits now being brought into the New South Wales Police Force, and that's great. But then where is the leadership pathways for those recruits?
Tira badan oo askar boolis oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo cusub ayaa ku soo biiraya ciidanka booliska New South Wales, laakiin ma loo furay wada ay ku qabtaan jagooyin sarsare? Saameyn noocee ah ayay askartaasu ku yeelan lahaayeen bulshada? Waa inay jiraan askar leh khibradda shacabka indigeniska ah. Dhakhtarka baara sababaha dhimashada dadka ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in Pretty Ready oo ahayd dhakhtar ilkaha baratay oo Sydney deganayd uu si wuxuushnimo ah u dilay nin ay la socotay oo dilkeeda kadibna isku dayay inuu qariyo. Meydka gabadhan oo 32 jir ahayd ayaa laga helay iyadoo boorso lagu riday gaarigeeda gadaashiisana ku jirta, kadib markii Hash Waran Nare oo isna ahaa dhakhtar ilkaha uu naftiisa gooyey isagoo gaarigiisa wada weyn oo gobolka gaari kale oo xamuula ku dhuftay Maarso sanadka la soo dhaafay. Meydka Reddy ayaa laga helay in wejiga wax looga dhuftay, sidoo kalena dhaawac mindiya uu kaga yaalay qoorta iyo dhabarka. Dhakhtarka baartay arrintan Camel Forbes ayaa sheegtay inay ku kalsoon tahay in Mr. Nade uu ku dilay xaaskiisii hore musqusha hoteelka Swiss Hotel oo ku yaala magaalada Sydney marka ay wacatay ninka hadda ay la socotay. Saadaasha hawada Britta oo Khamiisa magaalada Perth inta badan waa cadceed iyo 21 Adelaide, xoogaa roobab iyo 16 digrii, Melbourne waa roobab iyo 17 digrii, magaalada Sydneyna waa cadceed iyo 19 digrii, Brisbanena ay sidoo kale cadceed la filayo iyo weliba 21 digrii. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeenni maanta. Magacayguna waa Xasan Jaamac.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.